Afrika uhlobo lesibani oluvutha kakhulu mangineyivungvungu ungumphumela muhle kakhulu umindlela ibhlungu uyikho konke kuhle engakuchaza ngomuntu vuka mtontsundu uhlobo lesibani oluvutha kakhulu mangineyivungvungu ungumphumela muhle kakhulu umindlela ibhlungu uyikho konke kuhle engakuchaza ngomuntu Vuka Afrika. Sithini isinto? Sazwakala kakhulu makumele sivumelane nabathile. Valani yonke iminyango lingaphuma iqiniso ngase kusense kukhona abafile kanti sithini isinto? Nizofunda kanjani emaphutheni maniye ezikoleni neziso? Nabamithisa nabashiya kunifanele ukubizwa ngamadoda inike nabezemva kweni leziqo. Besazi inkosi ingayibeki wahlukana phakathi uZulu kanti sasithenisona lesinto. Lalungekho uqhekeka ingakafika imngcele. Nilikhande kabi woku kleba uswaqedile amatshweni. Nake nabe isiphethe sihle siqeda ukoma ngokusibukudela. Nani umbalo hodwa inkece ingakafiki neyahlukene. Kusinda nongathwele. Akukho kusha bafike banigabusele ngamaphupheni ukuze nibalaleni. Nababiza ngabaholi bengakasebenzi namhlanje nibasolana umnotho begombela kwesabo. Nifike kabi kwamayibonele selunivala amehlo uthando. Ansashayisene manje lokunafunda ukweqa umgwaqo. Abambuthi ngahlanganise namalobo ethu athi ubumbano lusekhamsaneni kweni. Nake naphila ngaphambilini ingakho ekuzaleni kweni nafika senezikweletu. Ziholeni ngomthandazo umphumelo uyakwazi ukufanele umuntu. Impendulo isematsheni luncane ulwazi kumuntu owazi kakhulu vuka amaAfrika. Uhlobo lwesibani oluvutha kakhulu mangineyivungvungu. Ungumphumela muhle kakhulu umindlela ibhlungu. Uyikho konke okuhle engakuchaza ngomuntu. Ninyathela ngeyinodaka noma senihamba emadlelweni asihlaza. Namanje usakhale emathonsi umntaka babo emva kokugwetsha iminyaka amalibuyo libofuze lathi akusiwe ubaba omntwana. Ngikhumbula imbongo isane sisoka ingakaxabani namagama. Awubheke nale imbali sekwazi ukubona ingakaze zaqhakaza. Makuvela isifo kamakhelwane kwakuzwela kakhulu la ekhaya. Ngovivi benivala imigwaqo nifuna imali yesondlo senabhikishelela ukuba yicashalala. Athi lo muntu uvuka amaAfrika uhlobo lwesibani oluvutha kakhulu mangineyivungvungu ungumphumela muhle kakhulu umindlela ibhlungu uyikho konke okuhle engakuchaza ngomuntu fundani nifundiseke inyanga zeinsuku zokugcina inomlando engemuhle emasontweni okubona wabadala belele ngezisa abancane ngeke bakubona noma sebegibele ezihlahleni nithi nigaqela impumelelo kodwa ninamanzi emadolweni vuka 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 mntontsundu Uhlobo lwesibani oluvutha kakhulu mangineyivungvungu ungumphumela muhle kakhulu umindlela ibhlungu uyikho konke okuhle engakuchaza ngomuntu umncedi Masihlanganiswe uthando
Africa,